check me out.
Extra time. What's channel wanna channel open mic? So here we go, like
tulivozalwa tukwa nazo, tushajipata utajuaje katunazo. Ndo maana tunafujo za kwasha vibango, unasema ndogo we babako hizo anazo. Minapenda anasa kwenye stori za bata, hapo ndo tanipata. Kunywa pombo kilezea shida unanikata, kama stare uchawi mini mepewa limbuata. Makonfu nikilewaga na kuaga sugu, zinashuka chini kama nimekula njugu. Emwasha kalaita mkono niko na kinduku. Hangover nyingi ya suba subu isupu, na vibes haku wako kuwe na bebe pembeni. Taratibu unaza kumshika njegi. Nguvu za kiume muhimu kama ako ready. Vitu zikiisha msi worry nko na pedi. Acha hizo njia unazopita usitulete ufala. Squeeze winga so machinga father pina kala. Jona vizinga tushetinga utaona kila kala. Ukita moja tunakuja sita kutia sara. Original money nam hainaga kipi mao vipi jokwani. Hapa hamnaga sidi no. Nasaka mikwanda nipate mandinga, nogopa machifu stoke na mimba. Ana nitaka ndomana na ringa siyame nelewa ndomana na di mbili. Hustle me na fly distance ya ego ego. Bato nisha zuya resistance am wido wido. Cheza moja niko beki niko mido mido ass. Switch like trumpets, I'm wiggle wiggle.
Naumiza faster, hadi nauliza plaster. Binti chunga sana, tamazi nauliza faster. Fanya yote hakikisha unajua kupika. Mwanamke jiko mapishi kama vile melisishwa. Vile kana anza, hila ndo namaliza. Flow za kigeni utasema naziagiza. Nyash from Mwanza wakako najimaliza. Huku DM zimejia mpaka zinapitiliza. Na waza mbali juu ya anga kama NASA. Akili ndogo wewe unawaza tu wa NASA. Stuka usingizini ulipolala, move faster. Na usiogope kwanza upya kuanza ukurasa.
Umetaka speed sana kuja Zuga, umepata rafiki ya swayuda. Muda, but don't know the beat kwa makubwa. Boom bap, rap kwenye beats kama ruda. Rambo, Commander Rich, it's a cover. Tumejikoti kwa dulu la pili, watu watu findi kama ava. Ngambo, shop on the flight, it's on Mwanza. Ngoma itoke kutuja lili, tukiona business, tunakaza. Nikinua mguu chota, mchanga wa mpili. Sikuwa tumengarisha chama kwenye uji wa pili. Tasikia buu toka, ilo sitafsili. Mana tama uwezi katishwa na upande wa pili. I'm a ex about me, nikateli you find me. Kila chosho mini goto, goto fili, don't try me. Rusha kipu pie, na inuka, kila cross. Ni kamba kama Aisha mnuka, bye bye.
Flow mido ndoko, mwaka mbele. International soloko, uspime ni kwele. Rappers wenu wana yumba kwenye beat kama Stella. Nikitua ni mtiti kawa jongo mala fiare. Usangalie ex kwa kwel. Mana matusi riyefanya ex katel. Na usichane sini nooks kwenye verse to fail. Moto kama tumewasha sheli to fail. Tuna hustle tujitoe kwenye viki. Bila kuvuja jasho kwa geto kukaliki. Kwenye muziki nguvu yetu mashabiki. Bila nyinyi hakuna sis. Hakuna sis.
Ex-cartel.
Yo, strictly hip-hop. I am hip-hop. Knowledge and movement, it's all about hip-hop. Peace, love, unity and happiness. B-boy, graffiti, DJ, MC. I'm a femcy rapper. A town nipo hapa, napo touch. You may see na kuwa real, see you kappa. B-boys and girls, listen up. Watch the shana, tunachana, love, tunachana sana. Till it was extra, took a weather and the rest is history. 24-7, 365. brother. I know what I do, cause I do it for my people. Na si mama kaka sisi wakanisa la mafem. Sauti dada inasikika boda mingi inavuka. Rhythm and poetry, sisi East Africa. Asante kwa masii kwa tukufu wako mkuu. Bila wewe misi kitu no tabaki kuwa with you.
Excatel.
Nasema kaka, kaka, tension. Yesha katika masasa, I'm Ken. Wasichana tunachana kisikateli session. Izindo kazi tunafanya wasletization. Afu sunajua temeke hato kifala. Ustulete michezo sijo kaleta misala. Uswahili, uswahili, familia mze kikala. Oya huku sije we, utaacha ndala. Afu siha tuchekesha, tupo hapa kuchekesha. Misi kwebeshi ukizingua na shengesha. Mimtu wa keshi soma neno kuchongesha. Misi siko peshi pesa lopato kwa kesha. Chuki zako kwa ngubure sina tajambo. Nafanya mambo yangu mambo nyewe so mambo. Nono nateseka kuna mama kambo. Mambo shakuwa mengi jia mulie mambo.
Oma ex, oma oma ex.
Ex cartel.
Oma ex, oma oma ex.
Ex cartel.
Oma ex, oma oma ex.
Ex cartel. Another one. Each and every line is new. Natema verse na namdundo huu. Napasha vichu na alisha madini IQ. Narefusha pills aide professor wa chuo kikuu. Najaza marifa na kuza walewa kiriku. This time tafutaji ndo kipaumbele. Tumesha piga chini maisha mla wa kengele. Tunakabili changamoto majukumu tele. Ushindi ukipatikana shangwe na vigelegele. Pesa ndo inafanya paka watu siku wanakesha. Wengine batani wengine kupiganisha. Hakuna kulala malengo kufanikisha. Kesho bora uhakika. Kwa hizi blessings za Mwenyezi na shimo shima sipotezi hofu. Sina mashaka njia safi na ikamata mwendo mchaka mchaka. Asante Molana nipo na ex katera round hii vyuma vinomana.
Oma ex, oma oma ex.
Ex cartel.
Oma ex, oma oma ex.
Ex cartel.
Oma ex, oma oma ex.
Ex cartel.
Still out on the shit, and I'm coming with my skis, huh? Coming with the grease, like who's got the keys?
Me.
I got the keys, I got the keys, I got the keys.
Got a girl
from TV, running this shit,
huh?
I'm running for the cheese, cause we all gotta eat.
Yo,
who's got my check? I got some shit to pay.
Ching, ching.
Run up the bill like I made it.
Made it.
Bitch is so bright, it's blinding. Can't see anyone that's matching.
The grind
so hard, but my teeth are still sharp.
Still
my
sharp.
Mouth can't be tamed, my brain cannot be duplicated.
Duplicated.
Only one dealer in this game, mate. Me and Sims channel kawaida. Come see my confidence, nico different. Haters what I hate every day.
I don't care,
don't care. Paragraphs in the comments like we give a bit. Damn, we don't give a shit.
On my ex, on my ex.
Ex cartel.
On my ex, on my
ex. Ex cartel.
On my ex, on my
ex.
Ex
cartel.
Being like that, I can break it down.